Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 13. Mfite mukundwa, nkwibutse ko mu gice cya 12 cy'iki gitabo twareberaga hamwe ubugorozi mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri iki gice cya 13 rero tugiye kurebera hamwe ubugorozi mu bihugu byitwa Pays-Bas, Scandinavie. Mu bihugu byitwa Pays-Bas, ubutegetsi bw'igitugu bwa Roma bwajahaje abaturage babyo biyemeza kuburwanya. Mu myaka 700 imbere y'igihe cya Luteri, Papa yagiranye ibibazo n'abepiskopi babiri bagize igihe cyo kubi Roma no kumenya neza umuco ugomba kuranga ahantu hashyizwe umurwa mukuru wera. Baranditse bati, Imana yaremye itorero ryayo irigira umwamikazi n'umugeni we, riba igicumbi cy'ubukungu buhoraho mu muryango wayo. Ibyo yarigabiye ngo biritunge ntibishira mu bigega kandi ntibibora, kandi yarihaye ikamba ritatse ubwiza, bwayo buhoraho. Nyamara iyo ngabire mwarayishimuse nk'umujura, mwishyize hejuru mwiha icyubahiro kitabakwiriye mu nzu y'Imana, aho kwemera kuba umushumba mwiza mwigira nk'isega mu ntama zayo, mushaka kwitwa no kwiringirwa nk'umwepiskopi w'ikirenga nyamara muri inkoramaraso, aho kwemera kuba umugaragu w'abagaragu b'Imana nk'uko izina ryawe risobanura, wiyitirira kuba umwami w'abami. Ibyo bisuzuguza amabwiriza y'Imana, kuko umwuka wera agamije gukomeza amatorero kugeza ku mpera y'isi. Umurwa w'Imana tubereye abaturage ukubye impande z'ijuru ryose. Uruta umudugudu ufite izina rya Babuloni wiswe n'abahanuzi biyita ko bavuye ku Mana, urisimbuka uruzi ukishyira mu bicu, wirata ubwenge buhoraho, nyamara rwose mu by'ukuri ni ukwibeshya kwibwira ko utari mu makosa kandi udashobora kuyagwamo. Abandi b'episkopi bakurikiyeho mu myaka 100 menshi yakurikiranye bakomeza ubwo buprotestani. Abo bantu ba mbere batangiye umurimo bambukiranyaga ibihugu n'ibindi, maze baza kumenyekana mu mazina menshi atandukanye. Bari bafite imico ihwanye n'iy'abamisiyoneri b'abavodwa, bagenda bakwirakwiza ubumenyi bw'ubutumwa bwiza binjira muri bya bihugu Pays-Bas. Inyigisho zabo zihuta bwangu, basobanura Bibiliya mu bisigo by'abavodwa mu rurimi rw'icyo gihugu, bagira bati, ifite akamaro kanini, nta magambo y'imfabusa yibamo, nta migani y'imihimbano, nta bitagira umumaro cyangwa ibinyoma birangwamo, ibivugwamo byose ni ukuri gusa, ku mpande zayo zose irakomeye. Nyamara nubwo ikomeye ityo, iryohera abayicukumbura bakagenda ku misokoro yayo, ubwiza bw'uburyohe bwayo burafutse kandi buratunganye, nguko uko abizera bo mu gihe cy'ikinyejana cya 12 bandikaga. Nyuma yaho hatangira gutotezwa no kurenganywa n'Abaroma, ariko mu gihe cy'ubwicanyi no gushinyagurira abantu nibwo abizera barushagaho kwiyongera kandi bagahamya byimazeyo ko Bibiliya ari yo muyobozi w'idini utibeshya kandi udahinduka. Nta muntu wagombye guhatirwa kwizera, ahubwo akwiye kubyemezwa n'inyigisho. Inyigisho za Luteri zakiranywe ubwuzu muri bya bihugu Pays-Bas, maze abantu b'inyangamugayo kandi biringirwa bahagurukira kuhamamaza ubutumwa bwiza. Mu karere kamwe ko mu Buholandi hakomotse uwitwa Menosimo. Uyu yakuze ari umugatolika w'i Roma, aza kuzerezwa ubupadiri. Ntiyari azi rwose Bibiliya icyo ari cyo, kandi ntiyifuzaga no kuyisoma kugira ngo itazatuma agwa mu buhakanyi bw'imyizerere yakuriyemo. Yaje kugira gushidikanya ku nyigisho ivuga ibyo guhinduka kwa divayi n'umutsima mu maraso. Umunsi umwe yaje kugira gushidikanya ku nyigisho ivuga ibyo guhinduka kwa divayi n'umutsima mu maraso n'umubiri rwose bya Kristo mu gihe cy'isakaramentu. Aza gufata uko gushidikanya nk'aho ari ikigeragezo cya Satani, agerageza gusenga uko ashoboye no kwicuza kugira ngo byirukane uko gushidikanya, ariko bibi by'ubusa. Agerageza gucecekesha ijwi ry'umutima uhana mu kwirengagiza, ariko ntibyageraho bimugeza. Hashize igihe runaka aza kugira ubwo yigishwa isezerano rishya, maze abifatanije n'inyandiko za Luteri bituma yumva agize kwizera guhindutse. Hashize agahe gato aza kwibonera imbona nkubone ubwo yari mu kirorero cyari hafi ye, umuntu wicwa azize ko yemeye umubatizo mushya. Ibyo byatumye yihutira kwiga ibyanditswe, ariko akuramo kumenya uko kubabarirwa no kwizera ari ibintu bya ngombwa kugira ngo umuntu ahabwe umubatizo. Meno asohoka mu itorero ry'i Roma yegurira ubuzima bw'umurimo w'ibwiriza butumwa bw'ukuri yamaze kwakira. Hari abantu benshi bakomoka ku babyeyi b'abakristo bahinduwe n'inyigisho z'abavodo. Abo ni bo Meno yakoranye nabo afite kwitanga n'ubushobozi. Ubwo hari hamaze kwaduka mu gihugu cy'Ubudage no mu bihugu Pays-Bas ubwaka mu myizerere, abo bakabigishaga inyigisho zitumvikana kandi ziyobya, zinyuranyije n'amategeko n'imibereho mbonera, maze zigashotora abantu bikabatera kwivumbagatanya no kurwana. Meno arabukwa hakiri kare amahano ibyo bikorwa bizabyara, niko kwamagana byimaze izo nyigisho zidatunganye zishingiye gusa ku bukusi. Abantu benshi bari barayobye biyemeza kuzibukira izo nyigisho zabo ziyobye. Menakora urugendo rwamaze imyaka 25 ari kumwe n'umugore we n'abana, yihanganira imirimo iruheje n'ibyo yigomwe byinshi, akaba yari afite n'ibimubangamiye byashoboraga guhitana ubuzima bwe. Agana mu bihugu byo munsi y'inyanja no mu Budage bw'amajyaruguru, akorana n'abantu bakennye cyane ariko abagiramo ukuboko kwiza mu byo abafasha byinshi. Yari umuntu ufite impano yavukanye yo kumenya kuvuga neza nubwo atari yarize amashuri ahambaye. Yari umuntu ufite kwitanga kudacogora, woroheje mu myifatire ye, wakira abantu bose, ugira impuhwe nyinshi kandi ugerageza gushyira mu bikorwa ibyo yigishaga, bigatuma abantu bamugirira icyizere. Abigishwa be baje gutatana bararenganywa. Barababajwe cyane kubwo kubitiranya na babandi babaka bayoborwaga na Musta. Ariko kandi abantu benshi bari barahindutse kubw'imirimo ye myiza. N'ahandi hantu inyigisho z'ubugorozi zakiriwe neza kuruta mu bihugu bya Peiba. Ni mu turere duke cyane haba harabaye akarengane ku bantu bayobotse izo nyigisho. Charles Clint yari yaramaganye ubugorozi mu Budage kandi yumvaga agomba guhanisha gutwika umuntu wese uzabuyoboka. Ariko ibikomangoma biramuhagurukira kugira ngo birwanye icyo gitekerezo cy'ubugome yari afite. Ingoma ye yari ifite ububasha bukomeye mu bihugu bya Peiba, maze atanga amategeko yikurikiranyije mu gihe cyo kurenganya, kwigisha Bibiliya, kuyisoma cyangwa gutega amatwi abayisoma, yewe no kuvuga ijambo Bibiliya ubwaryo, byari icyaha gikomeye gituma umuntu ahanishwa gutwikwa. Gusenga Imana mu rwiherero, kudapfukamira ibigirwamana cyangwa kuririmba zaburi, ibyo nabyo byari ibyaha bihanishwa kwicwa. Abahakanaga ko nta makosa barimo bacirwaga iteka ryo kwicishwa inkota iyo babaga ari abagabo, guhambwa bakiri bazima iyo babaga ari abagore. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bashirira ku icumu mu gihe cy'umwami Charles Kent, ndetse no gukomeza mu gihe cy'ingoma y'umuhungu we wamurushaga ubugome. Umunsi umwe umuryango wazanywe imbere y'abacamanza, maze bawurega kutajya mu misa ahubwo usengera Imana mu rugo. Ubwo abagize uwo muryango babazwaga impamvu zibatera gukora gutyo, umwana w'umuhungu wari muto muri bose arasubiza ati: turapfukama tugasenga Imana ngo imurikire ibitekerezo byacu kandi tubabarire ibyaha byacu. Dusengera umwami wacu kugira ngo ubwami bwe bubemo amahoro n'uburumbuke kandi muhe n'ubuzima bwiza. Dusabira abacamanza bacu ngo Imana ikomeze kubarinda bagubwe neza. Bamwe mu bacamanza iryo jambo ryabakabakabye ku mutima cyane, nyamara ntibyabujije ko se na bamwe mu bahungu be bacirwa urubanza rwo gutwikwa. Uburakari burenze urugero bw'abarenganyaga nta kigereranyo cy'insumbane cyaboneka uretse ubutwari bukomeye bwabo bicaga. Si abagabo gusa bari bafite ubwo butwari, ahubwo n'abagore n'abakobwa berekanaga ubutwari budasubira inyuma. Wabonaga abagore bahagaze iruhande rw'inkingi ihambiriyeho abagabo babo barimo gushya, kandi uko bihanganiraga urwo rupfu babwiranaga amagambo yo kubahumuriza cyangwa bakabaririmbira zaburi yo kubakomeza. Abakobwa b'inkumi binjizwaga mu mpimba nk'aho babajyanye mu nzu yo kuryamamo ngo bagire ikiruhuko cy'ijoro, cyangwa bakajyanwa gutwikwa bambaye imyambaro y'ibirori nk'abagiye gutahirwa ubukwe. Nko mu minsi ubupagani bwashakaga kurimbura ubutumwa bwiza, amaraso y'abakristo yamenekaga yari menshi. Akarengane nta kindi kakoraga kirenze gutuma umubare w'abayoboka ubutumwa bwiza wiyongera. Uko umwaka utashye, umwami uko yarakazwaga n'ibyemezo by'abantu be, niko yakomezaga icyo gikorwa cye cy'ubwicanyi ariko ay'ubusa. Nyuma yaho, mu gihe cy'ivugurura cyakozwe n'igikomangoma Guillaume d'Orange, atanga umudendezo mu Buholandi bwo gusenga Imana nta nkomyi. Mu misozi y'IPMO, mu bibaya byo mu Bufaransa no ku nkengero z'Ubuholandi, iterambere ry'ubutumwa bwiza ryatewe n'imivu y'amaraso y'abigishwa babwo. Ariko mu turere tw'amajyaruguru bwahinjiye nta nkomyi. Abigishwa b'i Wittenberg bagarutse mu gihugu cyabo, bahazana kwizera kuvuguruye mu bihugu bya Scandinavia. Icapishwa ry'inyandiko za Luteri naryo ryahazanye umucyo. Abaturage bo mu majyaruguru, abantu boroheje ariko bafite ubutwari, bazibukira ibikorwa bibi, kwirata n'imigenzo y'i Roma kugira ngo babone uko bakira ubutungane n'inyigisho z'ukuri kwa Bibiliya zihumuriza kandi zibakomeza. Tosen, umugorozi w'Umudage, yari umuhungu wabyawe n'umuturage usanzwe. Ubwo yari akiri muto, yabonekwagaho ibimenyetso byo kugira ubwenge burebure. Yagiraga amatsiko yo kwiga, ariko amahirwe yo kwiga ntiyayemererwaga kubera urwego rw'ababyeyi be, maze yinjizwa mu kigo cy'abihaye Imana. Imico yiboneye ifatanije n'umwete mwinshi wo kumvira bimuhesha gukundwa cyane n'abayobozi be bakuru. Bamubonagamo impano zikomeye zizamuhesha gukorera itorero mu buryo bw'ingirakamaro. Biyemeza kuzamwohereza muri imwe muri za kaminuza zo mu Budage cyangwa muri Peiba, maze bamuhinda ayabukuru ngo yihitiremo umudugudu ashaka kuzigamo. Ntibamwemerera ariko ko yahitamo Wittenberg, kuko batashakaga ko umunyeshuri w'itorero ajya ahantu yahura n'inyigisho z'ubuhakanyi, niko byavugwaga n'abapadiri. Tosena Gikoronyi yahoze arindiriye inyigisho z'ubupapa kugeza uyu munsi, ariko aza kurambirwa no kumva inyigisho z'ibitekerezo filozofia by'abiyita abahanga. Ahagana muri icyo gihe nibwo yari yabonye ku nshuro ya mbere inyandiko za Luteri. azisomana amatsiko n'ibyishimo maze yumva yifuje kuba yakwibonanira n'uwo mwigisha w'umugorozi. Ariko kubw'ibyo byajyaga kutanezeza umuyobozi we mukuru mu kigo, kandi bikaba byatuma ubufasha bamwohererezaga buhagarikwa. Bidatinze afata icyemezo ndetse ntibyatinda aza kwemererwa kwiga hamwe n'abanyeshuri b'i Wittenberg. Ubwo yagarukaga i Denmark yasubiye mu kigo cy'abihaye Imana. Nta muntu wamukekaga ko yaba yarandujwe n'inyigisho za Luteri, nawe yirinda kumena ibanga rye, ariko agerageza kubereka ku kwizera kuboneye no kugira ubuzima butunganye ariko atabakomerekeje. Maze abumbura Bibiliya kugira ngo abereke ubusobanuro bw'ukuri, ageze ubwo noneho abwiriza Kristo ku mugaragaro nk'umukiza w'abanyabyaha, kandi akaba ari we byiringiro byonyine by'agakiza. Maze uburakari bw'abari baramwiringiye kuzaba umuyoboke urwanirira Roma burakongezwa. Niko kumwirukana mu kigo cy'abihaye Imana, bamujyana ahandi hantu, bamufungira mu kumba gato aho bamucungira bugufi mu buryo bumubabaje. Kuko byari bibabaje abamurinda, abapadiri benshi biyemeza guhinduka, bidatinze baba abaprotestani. Mu myanya y'ibyuma yari afungiyemo, Toseni yashoboraga kuvugana n'abo bafunganywe akabagezaho ubutumwa bwiza. Iyo abo bapadiri b'abadanuwa baba baramenyereye imikorere y'itorero ku byerekeye ubuhakanyi, ntibajyaga gutega amatwi ngo bumve ibyo Toseni avuga, maze aho kumubuza kuvuga ngo bamufungire mu kuzimu aho atagira uwo babonana, bahitamo kumwirukana mu kigo. Maze biza kubananira rwose guhagarika icyo gikorwa yatangiye. Itegeko ry'umwami ririnda abavuga inyigisho z'amahame mashya ryari rimaze gutangwa. Toseni atangira kubwiriza. Insengero zari zimufunguriwe hose, kandi imbaga y'abantu bazaga kumwumva. Abandi babwiriza nabo bahagurukira kubwiriza ijambo ry'Imana. Isezerano rishya risobanuye mu rurimi rw'Ikidanwa rikwirakwizwa hose. Wa mwete w'abayoboke ba papa bari bafite wo guhagarika ivugabutumwa ahubwo bihinduka uburyo bwo kubwamamaza, hakurikiraho bidatinze igihe igihugu cyose cyemera ubugorozi. Mu gihugu cya Suwede naho, urubyiruko rwari rwasogongeye ku isoko y'i Wittenberg rwajyanye ayo mazi afutse y'ubutumwa bwiza ku banyagihugu b'iwabo. Babiri mu bakuru b'ubugorozi mu gihugu cya Suwede bitwaga Olafi na Laurentius Petri. Bari abahungu ba Marechal Wellebro, bari barigiye ku birenge bya Luteri na Melanchthon, maze bagira umwete wo kubwiriza ukuri k'ubutumwa bwiza bari barigishijwe. Nk'umugorozi w'inzobere, Olafi yatozaga abaturage akoresheje ubuhanga yari afite bwo kumenya kuvuga neza, naho Laurentius akora ibisa n'ibya Melanchthon mu buhanga burimo ituze no gutekereza cyane. Bombi bari bafite imibereho myiza, bafite ubumenyi bw'iyobokamana, kandi barangwa n'ubutwari cyane mu ivugabutumwa. Ntibabuze ariko guhura n'ababarwanya bo mu ruhande rwa papa. Abapadiri b'abagatulika bashoraga abaturage bajijwe mu bikorwa by'imigenzo. Olafi Petri yagiye ahura kenshi n'abaturage bashaka kumugirira nabi, akabava mu nzara mu buryo buruhije cyane. Ariko abo bagorozi bari bashyigikiwe kandi bafashwa cyane n'umwami. Mu butegetsi bw'itorero gatulika, abaturage bari barashowe mu bukene no kubangamirwa. Ntibemererwaga gusoma, kandi mu madini yose bari bafite imihango nk'ikimenyetso kidafite umucyo wagira icyo ubamarira. Bari bafite imyizerere ishingiye ku migenzo ya gipagani ya basekuruza. Igihugu cyari kimaze gucibwamo imitwe y'amacakubiri, ayo makimbirane yari abarimo yatezaga ubukene bukabije mu bantu bose. Umwami yiyemeza kuvugurura leta n'itorero, maze yakira abamufasha bashobora kumushyigikira muri icyo gikorwa cyo kurwanya Roma. Olafi Petri, ubwo yari imbere y'umwami n'abantu bakomeye muri icyo gihugu cya Suwede, yashyigikiye mu buryo bwa gihanga amahame kwizera kuvuguruye gushingiyeho ahabanye n'imyizerere y'Abaroma. Avuga ko inyigisho za gipadiri zitagomba kwemerwa igihe cyose zigisha ibihabanye n'ibyanditswe byera, kandi ko amahame y'ingenzi mu kwizera yanditse muri Bibiliya mu buryo bworoheye buri wese uyumva. Kristo yagize ati, "Ibyo nigisha si ibyanjye, ahubwo n'iby'iyantumye." Kandi intumwa Pawulo nawe yagize ati, "Nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, avumwe." Uwo mugorozi niko kwibaza ati, "Bishoboka se bite noneho ko abantu batinyuka kwihangira inyigisho zabo bwite zihuje n'irari, maze bakazishimangira mu bantu nk'aho arizo shingiro ry'agakiza?" Yerekana ko ibyemezo by'inama y'abayobozi b'itorero bidafite agaciro igihe cyose bihabanye n'amategeko y'Imana, maze arengera ihame rya giprotestanti rigira riti, "Bibiliya ni Bibiliya yonyine, igomba kuba ishingiro ryo kwizera n'uburyo bwo kubaho." Izo mpaka, nubwo zabaye mu buryo bwo kugereranya kudasobanutse, butwereka agaciro k'abantu bari ku rugamba rw'abagorozi. Iyo twitegereje ibigo by'ubugorozi bikomeye nk'icya Wittenberg na Zurich, n'amazina y'abagorozi b'ibyamamare nka Luteri na Melanchthon, Zwingli na Colampade, twibwira ko abo bahagije kuba bakuru mu by'ubugorozi, maze tukibeshya ko ababakurikiye batagize ku rugero rwabo. Reka turebe mu gihugu cyoroheje Suwede amazina y'abantu baciye bugufi cyane Olafi na Laurentius Petri tubagereranye n'intumwa. Tubona iki? Tubona ko batari abantu basanzwe gusa batize. Abavuga ibya politike y'idini gusa. Rekada birenze ibyo kuri. Ahubwo tubabona nk'abantu bize ijambo ry'Imana kandi bakoresha intwaro bahabwa n'isoko ya Bibiliya, abahanga bize iby'iyobokamana batsinze urugamba barwana n'impuguke zo mu mashuri akomeye n'ibihangange by'Abaroma. Icyaje gukurikira izo mpaka ni uko umwami wa Suwede yemeye kwizera kw'abaprotestanti, nuko nyuma y'igihe gito inteko nkuru ishinga amategeko nayo yemera kumukurikiza. Olaf yari yarahinduye isezerano rishya mu rurimi rw'Igisuwedwa, kandi kubw'icyifuzo cy'umwami abo bavandimwe bombi batangira gusobanura Bibiliya yose. Bityo ubu bwa mbere abaturage b'Abasuwedwa babona ijambo ry'Imana mu rurimi rwabo kavukire. Inama nkuru y'igihugu itegeka ko mu gihugu hose abagabura b'ubutumwa bwiza bahawe uburenganzira bwo kwigisha ibyanditswe byera, kandi ko abana bose bigishwa gusoma Bibiliya mu mashuri. Umucyo w'agatangaza w'ubutumwa bwiza wirukana umwijima wo kutamenya n'ibikorwa by'imigenzo. Igihugu kimaze kwibatura mu bubata bw'itorero ry'i Roma gishobora kugera ku rugero ruhanitse kitari cyarashoboye kugeraho mbere. Igihugu cya Suwede gihinduka kimwe mu nsangano za giprotestanti. Nyuma y'icyo gihe hashize imyaka ijana, ubwo hariho akaga gakomeye, icyo gihugu gito cyiyoroshya kugeza uyu munsi nicyo cyagize ubutwari mu bindi bihugu by'Uburayi bwo gufasha Ubudage mu ntambara ikomeye yamaze imyaka 30. Uburayi bw'amajyaruguru bwose bwasaga n'ubwaneshejwe rwose n'ubutegetsi bw'Abaroma. Ingabo z'Abasuwedwa nizo zashoboje Abadage kubona uburyo bwo gutsinda abayoboke ba Papa, bituma haboneka agahenge ko kwihanganira abaprotestanti baba bakomoka kuri Karovini n'abaruteri, no gushyiraho umudendezo wo gusenga mu bihugu byari byagejejwemo inyigisho z'ubugorozi.